Naje moyo unajikuna kuna. Nukiulizwa nini unasema ati hakuna. Twende party.
Magic's anger on the beat.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Nyama nyama nyama. Nyama nyama nyama. Ya pum pum. Ya slay queen. Leo niko fly cutting oingo. Buruka tingo ingo. Wika tu pizka tingo ingo. Buruka tingo ingo.
Chokora mapipa unakiuno shakira. Pigo kuni dakira kamote mashira. Gokinya nadira kuna pokonda fira. Sina saa majira mkisi asira. Teko basi pakira kuna du maria. Kaniva jo maria akiga kiwashira. Kauna penda za dogi leo ni punda kasia. Kauna penda za mbogi leo malaya gasia.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Party after party ni kumosha people's. After party tunamosha people's. Party after party ni kumosha people's. After party tunamosha people's.
I'm craving ya kishada. Craving ya kishada. Craving ya kijaba. Craving ya kijaba. Udi wa muranga lena pia na tuma. Mete after mete. Manjote za kumwagi kazi mwagi kia privacy itu kwa kete. Kani mashada nazi wa shadharani npele kwa uko kamete. Demia kwa medos kejani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute.
Yeah, niko ndani na shida pasi ganje. Hapa nipate hata kama tutake. Hado mkate miukatanga na maji makali na pale. Iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tako zianzange kubwara. Ambia DJ manaija ni swara. Kali ya ride lafu short na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangushe ndane. Na bado nikibigi utakonfirm magizane. Kama pena pidi ngeze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki jwapu nane.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
After party ni kumosha people's. After party tunamosha people's. Party after party ni kumosha people's. After party tunamosha people's.
Ah, ni kuingisha nisitishe nikimbichwa magere. Ni kulima iyo migo diwekewe mchele. Super wako ni waumatika ni loyo akwere. Pigwe mbosho na dere adia toe ni pere. Kana washo na kudu apa utoe upele. Nikachape tuza juju nikatuko sherehe.
Saini panty after panty.
Check
guy panty na kibangi.
Sound clear kwa radio. Siyo miseto eh. Check your design ni moshika vi sexy. Jina ni zero so in case if you didn't know. Decorate the syndrome tani metoka checki. Alafu atina penda vagina. Bore gori jisi mchina. Dini historia benzo na maina. Walikuwa kibonga ile time wakua China eh. Moro kwa ni upendi vagina. Ni ajuna kakaka vagina. Moro kwa ni upenda ki vagina eh. Checki.
Man has anger on the
ati naje moyo unajikuna kuna. Nukiulizwa nini unasema ati hakuna eh. Naje moyo unajikuna kuna. Nukiulizwa nini unasema ati hakuna. Twende party.